shivilini songa za maza moyo wangu igiza kubwa lilini kuta ramani nikapoteza bwana
Yeah.